Wow, that's really sweet, Chris.
Ni kanko na nausia mwaka mwaki kwa kila msea tanipea ias Kikujania na sijuinia na kufagilia sifia jodunia uasfia Wanasifia dobe kwangu kipumo kwa pioneer Sezi wakari wakidandia karia Drip kama tias za vibes cartel Fisherman nimewashika kwa net east side Kitu suongeza su mbele suicide Kiburi nisha chipa kaburi big pride Real life kakipindi east side suicide Kuzigiza east side Kitu suongeza su mbele suicide Kiburi nisha chimba kaburi big pride Real life kakipindi east side suicide Kuzigiza east side Barea right Ukizua na beats kuhusu rice Kachengerere kusumbua ndo na kutight Combine dupu mkia uenda adina line Juu ya nguwa izi meshika kaski ni jeans Ufiki iligi kama ufikiri Waezani so obindo plan B Eliminate kama usaidi, 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 usaidi Songa kanda kanza weni pick Nina track chura yako na si medati ni dick print Tomengia chupa jubusta lipigwa tingi Kucheza mei ni waiza kusiaga maindi Ni cross ni kutandaze msalaba Flat tandaza Matendo kuna mjadala Kill panga nga kifama simejaza mada Waso neke na radokyo na mbanga na deku nga Na kill pressure nkani kona puncture Kaza belt juu ya chuma sisaka diaper Nilisha wa isia mapema hauma viper Kusukuma gunga pia ni kugrind Grinder Kawezi akio mechi na noa Siezi kughost na dipombo na unagoa goa Kisaf naeza kuchaina bado na kuwakoa Takojoa ukijaribu kororoa Nikipindi jujichali ruka nangito kwa balkon Hizi holy ground isi huli nje isandol Tuengizi mkebe sikuwa box ama carton Sako ya east youth soko picked random Siko pit na badoko na machungu na mimi Juni wa pili pili silete huku ma feelings Seki seki utasekiwa maupini Nina jeshi, nina waumini Sick style, tapika ni kanko na nausia Mwaka mwaki kwa kila msea tanipea ias Kikujania na sijuinia na kufagilia Sifia jodunia uasfia Wanasifia dobe kwangu kipumo kwa pioneer Sezi wakari wakidandia karia Drip kama tias, za vibes cartel Fisherman nimewashika kwa net east side Kitu suongeza su mbele suicide Kiburi nisha chipa kaburi big pride Real life Kipindi east side, suicide Kuzigiza east side Kitu suongeza su mbele suicide Kiburi nisha chimba kaburi big pride Real life Kakipindi east side, suicide Kuzigiza east side